mugire weekend nziza, weekend y'amahoro, murakarama. Mwaramutse neza, dususuruke.
Oh,
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Benjamin Rutabana uzwi cyane cyane ku izina rigufi rya Ben ati umugabo gito niyo ndirimbo tumaze kumva. Ben Rutabana yaburiwe irengero kuva mu kwezi kwa 9 2019 kugeza n'ubu nta kanunuke. Ben Rutabana ati ndabakumbuye.
Shoreye inyambo barazihana bikavugirwa imisango barakoshereza inguru ngobigi ariko bana yanjye
Ichi ni chiri wa la tai, mitai nusa, zawa sura, yeba banda
ndabakumbuye ni Ben Rutabana murumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke hano kuri radio yanyu ijwi rya Amerika uyu munsi dutaramanye na Ben Rutabana nkuko mwabikurikiye kuri radio yanyu ijwi rya Amerika mu mwaka ushize umuryango we wavuze ko Ben Rutabana yavuye iwe mu Bubiligi yerekeza muri Uganda maze agezeyo arazimira amahoro Ben Rutabana
Bavuga mahoro bahishimi hori nyuma Uti bitengo nuburo nijoro bagakora mahano Awona bahusa bahururanye karamo nibitabo Awona basinya bagaseka bagahoberana Nibategereza gutaha Marukambikana mazaba nabakagwa abakeye bakarira nyamara bana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama ama
Radio ijwi rya Amerika ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Ben Rutabana amaze kuzimirira muri Uganda mu kwezi kwa 9 2019 umuryango we n'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa International Relief and Human Rights Initiative bashatse avoka I Kampala Maître David Mushabe wo kubafasha kumushakisha. Maître Mushabe yasabye inkiko gutegeka inzego ziperereza n'inzego z'umutekano za Uganda kumwerekana. Inkiko zarabikoze koko ariko mu kwezi kwa gatatu 2020 ziza gutangariza ubucamanza ko nta na rumwe rufite Ben Rutabana. Ben Rutabana aturubanza rwanje ndarugushinze. Mukomeje kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke hano kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ese Ben Rutabana uracyariho? Niba ukiriho se uri hehe? Ese waba waratabarutse? Kugeza ubu n'amayobera. Ariko kuri wowe nta ujyanayo impamba. Iwanyu Ben Rutabana.
Iyisi tuzayisiga uko twayisanze, iwazanye ibigega tuzajya n'ibigega, uzayisigira ibyo wayisanganye.
shamozo gaheza abantu berako tayese kagusanga
ingurira
datwaye mpamba iyo gatora nanabatini
subira mu ndayisi ntacyo nambaye ibyo byose nabihora n'uwite kwiteka n'ubwishimije izina rye ribazwe
Radijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dushoreje iki gitaramo cya Ben Rutabana ku ndirimbo ifite ingufu yise imbaraga z'urukundo shuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire weekend nziza weekend y'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
nyirungo nirwo rwabuze kutunshuta kabaroga abavagini me maze baramarana ubuzima Zarumenya duheo Sabrina zarugumana igishana Samantha kuruzirikana ruwaheo munani ndabigusaze ubuzima iruza batenguha na urugiri mamba bamurera
Tizijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Yabaye isubizo cyacu mugutangira